Zaburi ya 89. Indirimbo yahimbishijwe ubwenge ya Etani umunyezerahi. Nzaririmba iteka imbabazi z'Uwiteka, ab'ibihe byose nzabamenyesha umurava wawe n'akanwa kanjye. Kuko navuze nti, imbabazi zizakomezwa iteka, no mu ijuru ubwaho uzashimangira umurava wawe. Nasezeranye isezerano n'uwo natoranije, narahiye Dawidi umugaragu wanjye nti, nzashimangira urubyaro rwawe iteka, intebe yawe y'ubwami nzayikomeza ukageza ibihe byose. Uwiteka, ijuru rizashima ibitangaza byawe, umurava wawe uzashimirwa mu iteraniro ry'abera. Ninde wo mu ijuru wagereranywa n'Uwiteka? Ninde wo mu bana b'Imana uhwanye n'Uwiteka? Niwe Mana iteye ubwoba bwinshi mu rukiko rw'abera, niyo gutinywa kurusha abayikikije bose. Uwiteka, Mana nyiringabo, ninde munyambaraga uhwanye nawe Uwiteka? Umurava wawe urakugose impande zose, ni wowe utegeka kwihinduriza kw'inyanja. Iyo umuraba wayo uhagurutse urawuturisha. Ni wowe wamenaguye Rahabu imeze nk'uwishwe, watatanishije ababisha bawe ukuboko kw'imbaraga zawe. Ijuru ni iryawe, isi nayo ni iyawe, isi n'ibiyuzuye ni wowe wabishimangiye. Ikasikazi n'ikusi ni wowe waharemye, Itaboru ni Herumoni ihishimira izina ryawe. Ufite ukuboko kw'imbaraga, ukuboko kwawe kurakomeye, ukuboko kwawe kw'iburyo gushyizwe hejuru. Gukiranuka no guca imanza zitabera ni imfatiro z'intebe zawe, imbabazi n'umurava birakubanziriza. Hahirwa ishyanga rizi ijwi ry'impundu, Uwiteka rigendera mu mucyo wo mu maso hawe. Bishimira izina ryawe umunsi ukira, kandi gukiranuka kwawe niko kubashyirisha hejuru. Kuko uri icyubahiro cy'imbaraga zabo, imbabazi zawe nizo zizashyirisha hejuru ihembe ryacu. Kuko ingabo idukingira ari Uwiteka, umwami wacu ari Uwera wa Isirayeli. Cya gihe wabwiriye abakunzi bawe mu byo beretswe uti, mpaye umunyambaraga gufasha kwanjye, nshyize hejuru watoranijwe mu bantu. Mbonye Dawidi umugaragu wanjye, musize amavuta yanjye yera. Ikiganza cyanjye kizajya kibana nawe, ukuboko kwanjye kuzamukomeza. Umwanzi we ntazamutungura, kandi umunyabyaha ntazamugirira nabi. Nanjye nzakubita ababisha be bagwa imbere ye, nzakubita abamwanga. Ariko umurava wanjye n'imbabazi zanjye bizabana nawe, kandi izina ryanjye rizashyirisha hejuru ihembe rye. Nzashyira inyanja mu ntoki ze, n'inzuzi mu kuboko kwe kw'iburyo. Azantakira ati, ni wowe Data Imana yanjye, igitare cy'agakiza kanjye. Kandi nzamuhindura imfura yanjye asumba abandi bami bo mu isi. Nzamubikira imbabazi zanjye iteka ryose, isezerano ryanjye rizakomera kuri we. Kandi nzaramisha urubyaro rwe iteka ryose, nzaramisha intebe ye y'ubwami nk'iminsi y'ijuru. Niba abana be bazareka amategeko yanjye ntibagendere mu byo nategetse, niba bazaca ku mateka yanjye ntibitondera amategeko yanjye, nibwo nzahoresha ibicumuro byabo inkoni, no gukiranirwa kwabo nzaguhoresha kubakubita. Ariko sinzamukuraho rwose imbabazi zanjye, sinzivuguruza umurava wanjye, sinzica isezerano ryanjye, sinzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanjye. Igihe kimwe narahiye kwera kwanjye, sinzabeshya Dawidi. Urubyaro rwe ruzarama iteka, intebe ye y'ubwami izarama nk'izuba imbere yanjye. Izakomezwa iteka ryose nk'ukwezi, mu ijuru hariho ubihamya wo kwizerwa. Ariko ubwawe wataye kure uwo wasize uramureka, wamugiriye umujinya. Wanze urunuka isezerano ry'umugaragu wawe, wahumanishije ikamba rye kuri jugunya hasi. Wagushije inkike ze zose, washenye ibihome bye. Abahisi bose baramunyaga, abaye igitutsi ku baturanyi be. Washyize hejuru ukuboko kw'iburyo kw'ababisha be, washimishije abanzi be bose. Niko kusubiza inyuma ubugi bw'inkota ye, kandi ntiwamuhaye guhagarara ashikamye mu ntambara. Wamazeho ubwiza bwe, wajugunye intebe ye y'ubwami hasi, wagabanije iminsi y'ubusore bwe, wamwambitse isoni. Uwiteka, uzageza he kwihisha iteka? Umujinya wawe uzageza he kwaka nk'umuriro? Ibuka ko ndi uw'igihe gito, erega abana b'abantu bose wabaremeye ubusa. Ninde uzarama ntapfe, agakiza ubugingo bwe ukuboko kw'ikuzimu? Mwami, imbabazi zawe za kera zirihe? Warahiye Dawidi kubw'umurava wawe. Mwami, ibuka ibitutsi batuka abagaragu bawe, uko niyumanganya mu mutima iby'amahanga yose uko ari menshi. Uwiteka, ibuka ibitutsi by'abanzi bawe batutse intambwe z'uwo wasize. Uwiteka, himbazwe iteka ryose. Amen kandi amen.